Mungule chama sanyala zechayo idisero, chitegezan chikula buta wera, kutele zenso vye zinzo kubera angaza, zivako kutatagana kwa masanyala ze, mubitundu egenja ulo. Mwogezi wayo idisero, juna nchiza, tegeza, tibachi manjivuru onji, amasanyala ze mitundu vinji, geta go kutereze wa, echiva vidi deko kuwayo luna kuwale lulu na, kubako vivatereza, mubitundu egenja ulo. Okusinzira kuchiza bako gubayo idisero, olwale lulu balu wadeo. Okutereza ekifo webakolereza amasanyalaze era kino kiyambeko amasanyalaze okutereera obulungi mu bitundu by'Amatugga, Kawanda, Jokolera, Watindo, Kito, Sanga, Kavule, Galamba, Busacha, Gombe n'awalala. Ebitundu ebirala kuliko Bombo, Kakerenge, Kitanda, Kibungo, Kiwenda, Busika, Vumba, Zirobwe, Bamunanika, Kalule, Wobulenzi, Ndejje, n'ebitundu bye Luwero Nakasongola n'emijera. Kiza agambye amasanyalaze gajiddwako mu bitundu bino okusobozesa enteekateeka ey'okugatereeza okukolebwa obulungi era nga gajja kuddako ku ssaawa 11 ezaakawungeezi. Ekitongole kisabye bakasitoma baakyo bonna abakoseddwa okwewala okussaako ebyuma ebikozesa amasanyalaze okutuusa nga gateredde bulungi.